na wa pink. Stack a cook, copa da video kale webo yeza link. Wana zini, ila baro mimi na kona wa pink. Stack a cook, copa da video kale webo yeza link. Webo yeza link. Ah. Ata mkisema sana, mimi bado na pambana. Ata kama nikikosa, bado mora janipa. Tangu mwanzo, nilisema nikachekwa. Na kazaro, ipo siku nitapata.
Sikizaka, sikizaka,
hey.
Sikizaka, sikizaka,
siku nitapata.
Sikizaka, sikizaka,
oh.
Sikizaka, sikizaka,
na muomba maulana. Jota watu, mimi sijafunzwa wizo. Kufanya yangu, mimi sifai hilize. Yote kweli, na kunyima usingiza. Kufanya yangu, baro mimi niko biza. Mimi niko biza.
Pashina, 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 oh.
Nazi janga.
Pashina, 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 oh.
Siku nitapata. Hata mkisema sana, mimi bado napambana. Hata kama nikikosa, bado mora tanipa. Tangu mwanzo, nilisema nikachekwa. Na kazaro, ipo siku nitapata.
Sikizaka, sikizaka,
hey.
Sikizaka, sikizaka,
siku nitapata.
Sikizaka, sikizaka,
oh.
Sikizaka, sikizaka,
na muomba maulana.
Bento on the beat.
New sound.